qaar ka mid a ganacsatada suuqa weyn ee markitiga ee magaaladani Mombasa oo howlgal nadaafadeed ka wada bartamaha suuqa.
Magacayga waxaa la yirahdaa Ismaaciil Nuur Barre, oo ka tirsan dadka guddiga suuqa Markiti. Maanta waxaan bilaabnay usaafi oo suuqa dhexdiisa ah, waana wadan doonaa haddii ilaahay may dhihin. Dadka kale walaalaheenna waxaan kocsanaynaa inay nagu saacideen arrinta iyada ah. Usaafi muhiim waaye, qof kasta oo muslim ah muhiim ay u tahay in nadaafadda la nadaafiyo, suuqa nadaafad laga shaqeeyo. Qof kasta dukaankiisa, hortiisa, gurigiisa nadaafadda aan ka wada shaqeyno laleeba. Annagu waan bilaabnay, waana wadan doonaa haddii ilaahay may dhihin.
Si iskaa wax u qabsaa ayay isku soo awowleen ganacsatadan oo ay horkacayeen guddiga ganacsatada ee suuqa Markitiga ee magaalada Mombasa.
bismillaahi raxmaani raxiim. Haddaan nahay dadka becsharolada ee Markiti Trade Association, waxaan maanta aan bilaawnay nadaafadda suuqa iyo aagga ganacsiga ee suuqa Markitiga. Annagoo ah dad muslimiin ah, waa inaan isku daynaa sidii nadaafadda, sida nabigu yiri, nadaafatu nisful iimaan. Ama nadaafadda ay tahay nisful iimaan, waa inaan ka faa'iidaysanaa oo aan ajalkeena sidii nadaafadda suuqa aan ku ilaalin lahayn, aan ku joogteyn lahayn. Maadaama bishiiba laba jeer aan wada nadaafadda, dadka ganacsatada ee suuqa waxaan ka codsanaynaa inay isku dayaan inay wasaqda iyo abeeyaan ama meel macluuma ay dhigaan, si wasaqda aynan aynan sumcad xumo u keenin suuqa. Anaga aan u noqona dad nadaif ah oo meeshaay ku ganacsadaanna si fay tahay.
Qaalib Cabdalla oo ah agaasimaha waaxda deegaanka iyo maaraynta nadaafadda ayaa waxa uu ku bogaadiyey ganacsatada suuqan sida isku soo awowleen.
Qaalib Cabdalla, mimi ndio currently the chief officer for environment and waste management. On behalf of the county, on behalf of his excellency the governor Abdul Somad Sharif Nasser, the deputy governor who is also the CEC for environment, leo nina furaha kuwa niko na community involvement kwa usafi, kwani kama tunavyojua usafi sio eti usafi ni county government. Usafi waanza na sisi community ya hapa, ni mimi na wewe ndio usafi unaoanza. So alhamdulillah tuna community ambao imejitolea, Markiti Association, ambao jana na juzi we had a stakeholders meeting na wao, and the county government ita provide the necessary lorries kuhakikisha imekuja na imechukua hii uchafu na any kind of tools or equipment ambao wao watataka. Lakini kwa hii alhamdulillah wao wenyewe ndio wamejitolea, ni kuonesha kuwa wanapenda usafi, na hii ni congratulations kwa watu wote waliokuja hapa kujitolea na kufanya huu usafi.
Suuqan Markitiga oo ku dhex yaalla bartamaha magaalada Mombasa ayaa ganacsi ugu badan waxa ku haysta dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Mombasa, iyadoona qaar ka mid ah soo qabanqaabiyaashii barnaamijka nadaafadda ay sheegeen inay sii wadi doonaan barnaamijka noocan oo kale ee lagu nadiifinayo suuqan ay ku ganacsadaan.
Waxaan ahay ree Markiti community ayaan ka tirsanahay. Maanta waxaan sameynaynay usaafi, ayaan sameynaynay, aan ka sameynaynay suuqa dhan, dhinac walba aan ka sameynaynay. Marka waxaan ka codsanaynaa ree Markiti dukaanleyda khaasatan iyo qof walba ree Markiti ah in oo ay nadaafadda ilaaliyaan, inay nadaafadda la ilaaliyo. Waxaan kaloo annagoo volunteer aan ballan qaadanaa insha Allah haddii la yiraahdo bishiiba laba jeer inaan sameyno.
Maanta waxaan ka shaqeynaynaa usaafiga Markitiga, waxaan ahay dadka business association. Aniga waxaan u qaabilsanaa qaybta oo treasurer oo qaybta lacagta u qaabilsanahay. Waxaan go'aansanay inaa bishii laba mar aan xaqna meeshaan, sida bisha maalinta u horeyso iyo maalinta taariikhda 15 ee tahay.
Maxamed Cabdi Bowtaan, warbaahinta istaa suuqa Markitiga magaalada Mombasa.